turn, oh baby. I love you like the sunshine in the morning when I'm yawning, like the scent of love. Ukipikachai, you're my journey. Namandazi, such a lovely way to start my day. We getting high as I make you call my name. Chukiskiza ngoma za Bob Marley.
Blu-ray entertainment, Blu-ray entertainment.
Nipatie zeze, nikuimbie. I wrote a song na nataka usikie. If you let me sing for you.
Follow on Facebook, darling, Twitter, Instagram, darling, I will sing at DJ T-Touch.
Because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh love, darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along to your favorite song, baby.
Baby, na mimi nimekupenda mwenyewe. mapenzi yanazidi noga. Kuna masonga na wazuri umezaliwa ila wewe ndo bora. Passion of you. Nyama kwenye sambusa, kichuguni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, my, I don't like. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't like. Girl, you know you change my life. When do I do the apaya? Sikia, my dear, usije nikimbia.
Tundinalo, ah, oh, 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 oh
Kisha jiachia twende nalo Melisha ngoa nanga Wasifanya hima usi watu nyuma
Sumuge bade la kasnegia
Twende nalo
Kolololo
Twende nalo
Usi hante twende nalo
Twende nalo
Sando marashi, nusia ka aroma So take it slow, don't rush Anza na kangoma Miliko jisike, miliko dati Supu wapweza na mshikaki Pero mende kende niki dati Mkwa miya robo Niko na kashamba uko paradise Takweka uko juu utafina Lela vyo kwenda Twende nalo, ngoma lisha jia jia Twende nalo
Follow on Facebook, Twitter, Instagram at DJ T-Touch
Macho yana tongo Ayana mwenyeo ya maridiano Piche nakata mamodo na anachongo Semi huru yula
T-Touch
Upendo kwa ya iwezi fosi moyo Aso kupenda mupe kisogo Tusipoteza nete musilete nyondo
Semi huru yula
I need some love now Some real love now Yelo ni kuta msita maji Nipe pombe ni mwage rat I need some love now Some real love now Yalo ni kuta sita man Ipe pambe ni mwagera
Umeivisha, umewezesha Na kuna venye mafisi unawatesa Tu ulifanya ni wachane na Melissa Patricia, Vanessa, hata na Teresa Umeivisha, umewezesha Umeivisha, umewezesha Umeivisha, umewezesha Umeivisha, umewezesha Na kuna venye mafisi unawatesa Tu ulifanya ni wachane na Melissa Patricia, Vanessa, hata na Teresa Mama niko solo sina keja niko lojo Kizani utalamba ukijai kukiona Akifika erianda msokona Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo Fika kani toto chine waba wacho koko
Ikikupa silver goro ndape ya kamene Tumini girimba kwa shia kama meme Kukaf na uloyo zote nliachanga tene Jusai na royo fisi ukitai kaikembe Chuna kindovu badai kaikate pembe Chuno nyongo wa kaikate kakadere Napenda kwa ndolo kini vishanga pete Jusura Simbovu kumbao si lazima tembe
I need some love now Some real love now Yelo ni kuta sita man Nipe pambe ni mwage rat I need some love now Some real love now Yelo ni kuta sita man Nipe pambe ni mwage rat
Rings on the stage
Uzuri wako mashallah Macho yako mobala Sauti yako noma sana Na mwendo wako nobala Nimi uchizo moto fire Uzuri kakupa nani Unaumiza mambo mbaya Nuksi uko nyumbani Nimi uchizo moto fire Uzuri kakupa nani Unaumiza mambo mbaya Nukse uko nyumbani Ni azipo Kwa jili yako mwazi yumi azipo baba Akili azipo wana Kwa jili yako mwazi yumi azipo baba
Facebook.
macho yangu. Usiuzukume, moyo na sukuma. Damu, damu, sukume. Moyo na sukuma. Damu, damu, sukume. Moyo na sukuma. Damu, damu, sukuma. Moyo na sukuma. Damu, ooh yeah. Godo, 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 godo. Ona na na na. Usinicheze godo.
Sabuni ni ejiki, ni ejiki, ni eje. Maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh, uko ulipo, oh, salamu sikufikie. Yameandikwa maandiko, usibamboga usilambe mwiko, oh, kurude kwako ni ndoto, akusitaki ajirudie. Nile nae kwa siku mara tatu, kama mgonjwa wa homa. Pona, dozi zuri ya nini lekona. Pezu kalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pezu kaliunguza. Unataka kurudi apa na mana. Nilia na ya nakata. Ya nini nipase vipo. Ulinyasa toto. Bila ya godoro.
Jiggy, jiggy. Monica, lift up and feel it. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, I challenge it to bande. Tu vois, je dis que je quitte. Hevelo nani kangamo. Mimi kwa kochinkororo. Ataniwe kibogoyo. Ntalamba filo lolo. Hevelo nani kangamo. Mimi kwa kochinkororo. Ataniwe kibogoyo. Ntalamba filo lolo. Mtoto sex mbaka umeonga na maforanga. Umenipandisha joto. Siwezi lala. Unafinya kwa unapiga ngeta. 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 Unafinya kwa unapiga ngeta. Ngeta. Unapiga ngeta. 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 Unafinya kwa unapiga ngeta. Ngeta. Ngeta.
Mabuma, hey, Mabuma, Mabuma, Nasema nyele check, makeup check, sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby, onini na wewe, mipange metik, wale check. Unavunileoga mimi wakati sina baby, yeah. Oh, I don't know me. I want to spoil you today, yeah. Oh, sherry. Oh, I love so good, babe. Mfuko metuna. Tell me what you want to do, my boo. Hey, hey, my boo. We can catch a movie tonight, my boo. Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby, yeah. Onini na wewe, mipange metik, wale check. Unavunileoga mimi wakati sina baby, yeah. Oh, I don't know me. I want to spoil you today, yeah. Oh, sherry. Wala usogope. Mfuko metuna. Tell me what you want to do, my boo. Hey, hey, my boo. Catch a movie too.
Chotaka Domana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili kukosa na kupata. We unanivumilia hata nikiwa sina. Minajua wapo walosema unifai. Ete tuindani wanajichosha na kujipata bu. Oh, wapo walosema umetulia. sikisiki. Oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agizingo kikisiki musijipeta.
Mabu, mabu, mabu. La 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 mabu. Mabu, mabu, mabu. La 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 mabu. Kawapende kuniona na wala. Eti nimekani manchuna wala.
La 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Ah, wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Ah, minawe paka kiyama tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina. Wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho. Yako macho nalegea ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Toto nyakanga kamemzidi somo na kukwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwasha kapiripiri. Fundi haswa amekithiri kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe. Nichezeshe kidaruso sikuwa manane. Fanga nikande kipanda uso tufunikane. Nipitishe bodala uko tukakutane. Tanga siepini wao puto wasijichanga. Asuka nalegea ukintazama yako macho. Yako macho.
Tango ni kwani umeni changa msha. Swaga zako na mapose unaka tu star. Oh, hey, unatoka mtangani we. Niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani? Yeah. I'm not a stranger, take it easy. Hey. Oh yeah, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love.
Baby, one for your one, baby. baby. Drop it down, baby. Show me you want to see a little chocolate, mama. I saw one baby.
You should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me you want to see a little chocolate, mama. Yeah, Benz in a shade, Benz via Vita. To combine it, but I knew city to Yandan. Eh, aga napo mestare ni vitu vya kupita hasa visi kuchanganya ukanishusha thamani penzi langu sicheze kachura iwe dance,
iwe dance.
Kanifanya mchepu dharula
images, images.
Oh maina moyo wangu mwezako ni mwepesi ni isiche kufu kwa mapresha ukumbu
sebina wesa. Sare. Ili tuniwe na wewe. For my baby show busy. Sidisha busy hati nilewe. Taratibu basi nkolese. Hati nikole. Umenifanya suzu umenikoroga. Mana kwako misiwezi toka. Kabisa nimeganda. Nimeganda. Hata wakisema umeniroga. Kwako kamwe misiwezi toka. Kabisa nimeganda. Nimeganda. Baby, me na weza.
Follow on Facebook, Twitter, Instagram, DJ T-Touch.
Sare, sare. Baby, me na weza. Sare, 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 sare. Tunafanana sare. Sare, sare, sare.
Oh, 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 oh kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mo na umenya na kugea unagula.
Baba!
Ana, jicho la kukonyeza na mikogo kashakira. Nyuma mpia pweza, shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira.
Blu-ray Entertainment.
Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dodododo. Kitofu ni kipini, mtoto jojo jojo. Afaedela kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani soto jojo jojo. Mikogo kashakira. Nyuma mpia pweza, shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dodododo. Kitofu ni kipini, mtoto jojo jojo. Afaedela kimini, nyumba rojo rojo. Toto ndizi maini, yani soto jo tojo.
Chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukinguni nafikishwa. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo koja, nana nifunza kucheza rafu.
Anitua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majab, jab, jab, mahaba yake ya jab. Majab, jab, jab, penzi.
sila ajab 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 mahabba ya ajab. Kifuani paka harwa, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mengine hata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nalitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chagwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipwenti tuamone. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Anani kosha mwili, kwa maji ya madafu. Yendo kocha ananifunza kucheza rafu. Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu. Nikichoka ananikanda kwa mabarafu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu.
Sinatani na sikufunzwa mbaya tabia. Mabaniwe mimi kwako chali chali, ndani donda funza nshagaji fia. Bora kukweleza imenishinda siri, wendo umeniweka kiganjani. Nani kiteleza unikoshe na mwili, chonde usije nieka Kisangani. Nawechunga kauli ziraponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tea kufuri na macho fumba, usije kutamani mabedui, mabedui.
Simama wakone yo manamba wani.
Sane, oh baby, oh yo. Na samaha ningekuwa kama kichekesho, tuchekeshane, oh bila choyo. Naweka wazi, shahidi moyo wangu, wendo fundi wa razangu. Kachumbani usandu, usandu kwa kogwerere. Mkuna nasi, walikuwa matandu, pipweza na ngurupandu. Unavyo mixi na chachandu sinaga kwere. Basi chunga kauli ziraponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tia kukuri na macho fumba, sije kutamani.
I want to keep you, I no go let you go. Nisha funga na zipu, kwingine nisha sema no. Acha ni kusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako.
Hey, hey, if you leave me, I go die, my baby. Kundebo, kundebo, kundebo.
Yeah.
genius.
So I got the recipe.
I want to keep you, I'm not gonna let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nisha sema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako.
If you leave me, I go die, I go die, my baby.
Na ukinipenda, tajidai, tajidai, my baby.
Maybe there is something about you. Let's talk about love. Let's talk about drivers. Wako ni meza mani mechizi. Nifute kwa kwa mindiwe wako. Mapenzi yangu kwa kuna ridhia. Baby ni peyo tasilimia. Penzi la kohani na kuamia. Napenda na veji wandegeza. Haso na veni bembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako we. Napenda na veji wandegeza. Haso na veni bembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako wako. Sitoki.
Sent from heaven, natural beauty God given. The way you light up my whole world, girl you make me go gaga.
Blu-ray Entertainment.
Nina popiga round ina shindwa zawadi gani nikubaiye baby. To put a smile on your face, jiweni bagamana. Na nikirudi nyumbani, na shindwa nyimbo gani nikuimbie baby. Embe dodo my darling, I'm the one who God die for you. Spend all my money upon you. Baby pon you,
I say my baby pon you.
I do the diggy diggy with you. Spend all my life with you. Oh, kwako ni meza mami si hami my baby.